Kufirwa Obulamu Olusibu kutabula Okwera ikira era Ebizibu awamu n'entalo Nabyo bingi Olusibu kutabula Naye Yesu atugamba tugume Tugume ye awangudde Era natuwa Natuwebio kuruanyisa Omusai kwe guri Gurio kwa kukuta Kumusalaba egolo gosa Abange kutu wanguza
Tuwangula Wamusai kwa Yesu Omulomusi
Yeah.
Yeah.